mtuwe Obulamu wensi bunyu matiro Uyo azina kabadazo Kubange chukuma wakuba chamjaguzo Ne mama kenjini ya saze kwa mchikiri Chokange chukumba ya sivyo na mdalizo Ya bebe vya nawe vinyola evi watu Figa evi chiviziri na muvi watu Janku yejiite na mkutula Gamba janku yejiite na mkutula Sadate gankuba Kalobu enge buwevu nkuba Bubala nevu nkuba Otyo Oro mkiri negunzita Sikuleka mnyumba Ero mgenda nawe mchidula 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 Turn up Bila kapati ya nimo Izibu vive wakano stress ya nimo Wake up It is a party time now Obulamu wensi bunyu matiro Uyo azina kabadazo Kubange chukuma wakuba chamjaguzo Ne mama kenjini ya saze kwa mchikiri Chokange chukumba ya sivyo na mdalizo Ya bebe vya nawe vinyola evi watu Figa evi chiviziri na muvi watu Janku yejiite na mkutula Gamba janku yejiite na mkutula Sadate gankuba Kalobu enge buwevu nkuba Bubala nevu nkuba Otyo Oro mkiri negunzita